kumutima kafubina lero kumutima njagala kwagale buli kimwe kyange kiwenga gwe kuboli omu baby wa mayimisi nze nsuubiza teri yalinimba okutewa gumu mayira vanyweza baby nakusima kyobolaba kumutima nze nakutimba bambi sikulimba buli kyenjogera kijja kumutima nja kufuba okukola nfune ku lupiya tere kusanyuse omulungi baby sagala kukulumya ogumide bingi ennaku n'entalo kosa omuyaga n'enjala etakoma naye gwe n'olemerawo mate kisangika ku mulungi nga gwe ku mutima njagala kwagale buli kimwe kyange kiwenga gwe kuboli omu baby wa mayimisi nze nsuubiza teri yalinimba okutewa gumu mayira ovanyoza gwenyweza baby nyweza no matter what people say gwenyweza nze nkusaba baby tweyagale feka ntebayo mulala kulimbalimba sagala odage nga kavubina wendi mulimbero mpitanga janati kwetaga kumutima njagala kwagale buli kimwe kyange kiwenga gwe kuboli omu baby wa mayimisi nze nsuubiza teri yalinimba okutewa gumu mayira ovanyoza naye baby bamugumu ofunye omusajja omawulemu ejinkufiti n'emikwano jawukanemu njagala nkwagale weka ng'oli omu tulyoke tweyagale nga tusana kimu njagala nkwagale neera 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 kumutima njagala nkwagale buli kimwe kyange kiwenga gwe kuboli omu baby wa mayimisi nze nsuubiza teri yalinimba okutewa gumu mayira vanyweza.